Bangladesh.
Kizani najisikia huru ukiwa na mie Vicente Vidocchio uvitulize nyumbani amenda kibubu chako we ukicheka hivyo vidimpo takitabasamu unanimaliza we nisipokuwa nakosa nafuu nikikukosea presha yangu juu juu penzi sijegeza barafu ukaliyeyusha penzi letura sana wapambe wapate tabu sana usijivuje kwa pakacha tukandane kama mama nakachanga la penzi letura sana wapambe wapate tabu sana yeah. Usijivuje kwa pakacha tukandane. Tunaendana mimi na wewe. Tunaendana mimi na wewe. Tunaendana mimi na wewe. Na tunaendana mimi na wewe.
Tunaendana.
Enzi letu raha sana wapambe wapate tabu sana usijivuje kwa pakacha tukandane kama mama nakachanga na penzi letu raha sana wapambe wapate tabu sana eh. Usijivuje kwa pakacha tukandane.
Sorry, I'll sit right in the pole, baby.